sofihle kuso nami ndandipheka xa ndibuza ndishaye nanguvalo xa ndibuza ndabe ndabazamisanisa kuyo ndisofihle kuso
Song is on.